ngibone kwami ufuna isithimba. Mama uvumelana nayo uswele indawo yokuhlala. Simanga ukhumbula ubabakhe ngizwa sengisaba. Abantwana basekhaya balazi nothanda. Ngisho nanogogo bekumumbe bamgxatha. Nkosi ngithembele nakuwe ngicela ungasilahli. Ngithi nkosi ngithembele nakuwe ngicela ungasilahli. Nkosi ngithembele nakuwe ngicela ungasilahli. Bona ngathi uphuma endlini ubaba ufuna isithimba. Mama uvumelana nayo uswele indawo yokuhlala. Simanga ukhumbula ubabakhe ngizwa sengisaba. Abantwana basekhaya balazi nothanda. Ngisho nanogogo bekumumbe bamgxatha. Nkosi ngithembele nakuwe ngicela ungasilahli. Ngithi nkosi ngithembele nakuwe ngicela ungasilahli. Nkosi ngithembele nakuwe ngicela ungasilahli.
Siyamfadela manje inkinga ngiyasikini ikeri ngiyalishintsha uthando liyasinda kunzima ukulivimba usazomemeza rujabula ujule inyembezi ziyehle ma ukhala ebusuku wonke amakholi makangasaphendula uthando umsebenzi asoze lumdlule sabela nhliziyo themba uzokhethela isithando ngeni ngizomphatha kweqanda soze ngimlahle hamba naye nomalanga sesebulayini sibonisane sabela nhliziyo themba uzokhethela isithando ngeni ngizomphatha kweqanda soze ngimlahle hamba naye nomalanga sesebulayini sibonisane
osabela uyavisa ngenhliziyo yami. Ngiyasangikwazi ukuphatha kahle bathi wovaleka valeka bathi wosabela uyavizwa inhliziyo yami. Ngiyasangikwazi ukuphatha kahle bathi wovaleka valeka.
That's all.